Zambu.com Super Vibes.
Mundi uzi reko abane ndi anungo Soche paso mwezi atatia machita nazo Muwati witenzo onse ondifunira zabwino Zona mulungu atate ama kwa nilitza malonje zano
Alifali amba mwini zonse mbuye mulungu Kama ona ine ona ni kukulu wake Mbuye mulungu mwini zonse Kama ona ine muone kuopsa kwake
Sana lole moyo wanga utahike Anandikwira nandikugula matope Sana lole kutindi ya roke Anati Sisa tanda unditsatire Ambuye unditsatire Sisa tanda unditsatire Ambuye unditsatire Kodi muda werenga poma Olembe bandi paulo ndumi Karata yopita kwa akorinto Cha utatenga antu achabe chabe Na wako derabe Wana korinto wani besi 27 Kwa umusi muda werenge Mka werenge akorinto Kumana choka na madingo Wana korinto wani besi 27 Cha utana malenga Ambuye mulungu mwini zonzo
Ambuye mulungu
Singa pete zonse za ukuluwa
Singa pete zonse za ukuluwa
Ambuye mulungu mwini zonse
Singa
nene zambiza kuopsa kwa
Singa nene zambiza kuopsa kwa
Sana lole moyo wanga utahike Anandikwira nandikugula matope Sana lole kutindia ruke Anati Sisa tanda unditsatire Ambuye unditsatire Sisa tanda unditsatire Ambuye unditsatire
www.amadzambiwe.com